your sunset. This is round two, nigga. Ooh, Babu Yang. Sikia hiyo baba.
Mimi ni mti wenye matunda, nishazoea mawe waseme wanyamaze, kunishusha hawawezi,
kunishusha hawawezi.
Tena sishikiki wameyatimba, wao kutimindo nare, wacheni nyota ingare, kuizi mahamuwezi. Nina baraka za mama,
amen, amen, amen.
Ndo nazidi kukazana,
amen, amen, amen.
Tena nasali sana,
amen, amen, amen.
Aniepushe mabaya,
paka maka shavu kaboda mipaka, hawa ni wezi na apa hawa nizi. Mimbe waka mindo baba lao, mindo baba lao.
Tuko round two, hawa tushiki tena. Tumesha kata kamba, tumesha vuka boda. Tuko round two, hawa tushiki tena. Tumesha kata kamba, tumesha vuka boda.
Nikuwa nishoke, sibola nafanya mshoboke hata foke. Hood ni tumbili wasoke, kena jiwa mnagundu vimbo mfure paka mtoboke. I do this so hard, and I fight like jihad. Semefika ule mda babu yang napewa taja cheni kratia msini judge. Walijigamba wanafuka mto lituka na mamba, shinda na nandovu kunya basu basu game samba. Nikifika pali tu ana wanojo vile nafanya, wanasema na uwa sana, nyendele niti tukubana. Sema nyama wanachakanya, wazazi wa wali wakana.
Nina baraka za mama,
amen, amen, amen.
Baraka kushoto kulia,
amen, amen, amen.
Tena nasali sana,
amen, amen, amen.
Kimziki nsharikia,
amen.
Vumpaka maka shavu kaboda mipaka, hawa ni wezi na apa hawa nizi. Mime waka mindo baba lao,
mindo baba lao.
Tuko round two, hawa tushiki tena. Tumesha kata kamba, tumesha vuka boda. Tuko round two, hawa tushiki tena. Tumesha kata kamba, tumesha vuka.